Mars. Bike.
We live in one, come off a chap. If we are watching one thing, I shall so. So, I need to watch the pretend. The LCB branch, but it's a weekend thing that you can't win a point.
You could number,
there is no such fun.
You could number,
there is Shiva Massibu.
You could number,
Kalebo, Kalebo. Don't look at a deep and deep. Don't look at a deep face. Can I unfold to bad, to bad? Pomotima, we are to bad, to bad. Come on, that's in a system. I'm feeling the music to the Mombari. Wapia to work a pona food, especially in Mbona Neng. Na malepo, yala kwela pale mpete. Extra molekela kwa patali. Dava shirila ni boundary. Kani muwata kwa wana ukusela master. Na madola ni Mombateka. Kini kiwani, kamo fechapwa. Upile wati mwotanga shaswa. Soga ni mbuwa, tafe pretendi. Yali shibi kwa nshipalu ya weekend. Inga cha umbo ne bonji.
Jigu namba.
Ta ishiwe fati konji.
Jigu namba.
Na ishiwa masibu.
Jigu namba.
Karewa, karewa.
Monday to Thursday ni hustle. Friday, Saturday, Sunday me janso.
Janso.
Weekend goma zuba nge popoga. Aya goma zuba madinga supuga. Nache po mumbara hivyongo. Ni wagabo togera hipanga jongo.
Yeah, yeah.
Sena guna tuihe go life. Toi kutiga pia mubu mini spice.
Spice.
Umi kunjina last chance. So, chiki heneta na hook it once. Muda unka goma zuba nge piruga kuseni. Chindoro genjina mabran. Wabere gera ndi umeni. Tinga ndi vitendi.
Yeah, yeah.
So ndidegega sifanga yo. Endu pewa chuya ndamu.
We live in one, come off a chapwa. Upile wachi mwomtanga shaswa. Soga ni mbuwa, tafe pretendi. Yali chibi kwa nshipalusa weekend. Inga cha umbo ne bonji.
Jigu namba.
Ta ishiwe fiatu konji.
Jigu namba.
Na ishiwa masibu.
Jigu namba.
Karebo, karebo.
Kala kama otai munga ya fika kuya. Waya you are red na tumakale baya. Ya kupisha mono kuwa ipaya. Nobody's perfect ite ine mesaya. Bela kolebo, ya talala. Isa kutebo, wila pwala. Loku sansa munga kwa mune chikankala. Tunkanga bulwele na lilwala. Mayo valila tivalusa. Mwana mwa ume aishiva mixa. Bala ngulu katinga kwa mbalisa. Malaka masaita nomba hefi musa. Sorry mueba fiashi pa kuminasha. If you not tende katevyo mwankusha. If you pope fienu nshipalusha. Nomba bali viule ngani karisha.
We need you one, come off a chapwa. Upile wati mwotanga shaswa. Soga ni mbuwa, tafe pretendi. Yali shibi kwa nshipalusha weekend. Inga cha umbo ne bonji.
Jigu namba.
Ta ishiwe fiatu konji.
Jigu namba.
Na ishiwa masibu.
Jigu namba.
Karewa, karewa.
Toxin alusho. Reflex, no mule. Y7, light on chief, but kick it high low. Yeah, he low. BM.
Malaga, Masaida, nomba, F, Musa.
Flex mute, I viso.
Niku nomba, mkong, ken. Waka, you watch, alayla, mako, ken. Choksi.
Yela, chim. Saki, lola.
Kalewa, kalewa, kalewa. Kena guna, tuiche, godai. No, you could take a piya, mopo, mini, spice.
Bimo 21-4 Bike
Rich Mazu
Karibu, Karibu.